ishi erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho wahindutute wasiwe yubugombe kera kuwari mwiza nichi chaguhinduye nabyizo kigira ibyawe nibibi gusa itangano na mashari biratugarisha erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho
isi yare mari nziza na chizinga namba yari tatubura jo buhumura neza nyamaswa zo mu gasozi zari nziza cyane adamu yaririmbaga zikamikiriza na kibicyarangwaga nukuri byari paradizo none ubu byarahindutse ibibi byasimbuye ibyiza icyama yasakaza maze tukitahira
wahindutse wasiwe yubugombe kera kuwari mwiza nichi chaguhinduye nabyizo kigira ibyawe nibibi gusa itangano na mashari biratugarisha erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho wahindutute wasiwe yubugombe kera kuwari mwiza nichi chaguhinduye nabyizo kigira ibyawe nibibi gusa itangano na mashari biratugarisha erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho
nshuti yanjye mukundwa ngahore banawe ibiri kubera ku isi ukuntu biteye ubwoba umwana yanguwa mubyaye ngahombwira nawe iby'imana mu batuye isi byamaze kuba bike kungana ko mu miryango reka sinakubwira abantu barapfa amasambu intambara nazo zikaza inzara isigare none tugire dute
wahindutute wasiwe yubugombe kera kuwari mwiza nichi chaguhinduye nabyizo kigira ibyawe nibibi gusa itangano na mashari biratugarisha erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho wahindutute wasiwe yubugombe kera kuwari mwiza nichi chaguhinduye nabyizo kigira ibyawe nibibi gusa itangano na mashari biratugarisha erekana rurenge kireso sifita ngungira wasiwe na kuvaho
Gahombiru yumusi kwiteguru wa mami ugagiye kuza kaza nchuti tuza tungurwe
Mbegi jishimo tuzajira tugezeyo Tuzaba turikume nabacu twabuze Tuzahirimbana indirimbo yo kunesha Tuturabeho wasiwe Tuzongera kuturusha Agahinda nikazabayo Ahoreza nshuti Nifurisha kuzabayo Mbegi jishimo Tuzatira tugezeyo Tuzaba turikume Nabacu twabuze Tuzahirimbana Indirimbo yo kunesha Tuturabeho wasiwe Tuzongera kuturusha Agahinda nikazabayo Ahoreza nshuti Nifurije kuzabayo Mbegi jishimo Tuzajira tugezeyo Tuzaba turikume Nabacu twabuze Tuzahirimbana Indirimbo yo kunesha Tuturabeho wasiwe Tuzongera kuturusha Agahinda nikazabayo Ahoreza nshuti Nifurije kuzabayo Ahoreza nshuti Nifurije kuzabayo